Me ku a me nye ŋkpo, ne me ku tagba ku a me nye ŋkpo, agbenu ma nye ya wo xɔ nye he. Ae me no fiada, agbenu ma nye ya wo xɔ nye ho.